tupatia gale story ya kuna kara wali shoot wase wengi akiatakiwa si ni self defense
bro, ina unaendanga inakuanga self defense bak, I think ilikuwa imekuja manslaughter. Ina ni vitu mingi tu ina hata ikiwa self defense for example kama staff zenye tulikuwa tunaona tao like ukipata tu mse tu like karau tu mfiti mwenye ako kwa hiyo ukisema OCS maybe nini OCS mfiti mwenye atake kificha mtu omse anaenda ndani like inakujanga na kuwa manslaughter kama we, for example hata mimi nikiwa karau kuna instances zenye naweza shoot mse na kuna designer za kushika naweza ku manage.
Kabla tuendelee acha nikuulize, ushaingia kwa linebet.com? Baki umeingia chapchap, tumia promo code MWAF MWAF na utastand a chance ya kujishindia kofia, kujishindia hoodies na kujishindia t-shirts, na apart from that pia unapata bonus. Lakini terms and conditions ni the first thing, lazima ukuwe ni wewe ni a new participant. Apart from kuwa a new participant, baki umedeposit 250 shillings, alafu the last thing unafanya ni kudownload app. Hii app unaweza baki umepata kwa Google Play Store na pia unaweza ipata kwa App Store. Alafu chapchap vile nimekuambia, promo code ni MWAF. Alafu unabaki umejishindia bonus, but apart from bonus bado kuna hoodies, kuna t-shirts na kuna cups. Na apart from that, kama kawaida, winnings zako zinakuja zikiwa tax free. So unangoja nini? Enda kwa linebet.com. Eko nene. Episode 351, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Kama kawaida, kuna the legend himself, alafu tukona the correctional officer, alafu tukona the government agent. Wewe wa Kenya na nibamba.
I'm on the other side of the fence.
Yeah, you're on the other side of the fence. So, since I'm a government agent, and this government is evil, I need to be taken to the to prison soon. So ndio inafanya tumekuja na a correctional officer. Of course mnajua Shakur. Shakur kuna vile tulimwona kime headlines jo alikuwa ameshikwa aki protest. Any regrets jo protest?
Sina regrets zozote. Jo kwanza ni kama kitu nilifanya ni fiti sana.
Okay. Kwa saizi uko suspended, yes?
Yeah, niko suspended bado.
Yeah. Okay, so I hope leo utaweza kufungua roho. Last time tulikuwa nayo ilikuwa na siwezi jibu.
Hey bro, but sasa niko tu saa juu, nisha make up mind yangu na vitu mob.
Okay. So, the first thing ni, kuna vile video fulani kuna go round ya Karenyamo, akibonga jia protests, the protesters akidismiss Gen Z, akisema ni wajinga. Ulichukua jia yu video?
Kwa kusema sina wajinga, we are not stupid, but kitu tu enya tu kuwa nayo ni ile organization kiplani. Alisema kuna point hapo niligeta, nigaona kama alisema ukweli, like nilikuwa na relate na ile time ya Maumau. There's a certain time like the colonials, our colonies walichoka, so wakaita watu kwa negotiating table. So then Maumau wakasema hatutaki kunegotiate. People like Kenyatta wakatoka from nowhere. Kenyatta like hakukuwa an active member of Maumau.
Yes.
We all know that. So wakakamu kwa negotiating table. So that's how he ended up being the prime minister. So the same way, Gen Z tukuwa nile organization kusema vitu zenye tunataka tukawacha like politicians hapo wakaenda wakachukua hizo ma position then.
Yeah. No, dem, pia kulikuwa na hii image kwenye go round yake akienda kwa the ile launch ya Raila, alienda kikula lollipop. What did you think about that?
Ni kosa adabu.
Yeah, because nilifeel, I know it's an issue. It's still an issue. Like usikuwa hapo ki okay, but hiyo ni yeye. But
even still, chewing like where's the neat event kama hiyo? Ama even having this conversation right?
Yeah, it's
an answer. Na msiana chew. You know, it could distract. But I don't know. Maybe I'll go on, like, there's some things that can also fit in that mouth.
Yeah, okay.
For me, sometimes, maybe Shangali end up kukua hiyo position ya senator.
I don't know.
Yeah, alafu kitu wakafani ni, she's a lawyer, and she's a qualified lawyer. And I don't know. Maybe, hizi vitu mindo sizielewagi, vile zinafaa kuelewa. But yes, she's a lawyer. Yeah, so I guess sisi ndio tujiki le tunafanya. So, tukibonga, of course, Jalo, kuna majuzi tulikuwa hapa na an ex-convict, Drendende. And Drendende alitupatiaga some very interesting stories. Na nikuwa nataka kuget your views on these stories. For example, lights, wafungwa ukula 7 by 4 p.m.
by 4 hata 3:30 3:40 yuko na kuanga shanza kupanga line ya kudish.
Kula supper.
Yeah.
Breakfast ni saa ngapi?
Breakfast I think ni kitu saa moja ama 6:40 hapo hivyo.
Okay. So from 6:40 to 4 p.m. are you free to move around?
From?
Yo, let's say 6:40. Mtu funguliwa saa ngapi kuenda breakfast?
I think about 6:40.
Yo, nafunguliwa?
Yeah.
So tuseme 6. Let's add it. Let's take it earlier.
Yeah.
Alafu 6 up to saa 10, which is 16. That's 10 hours, eh?
Yeah.
Your time uko allowed to move around. Ama what happens after ushakula breakfast? Upon. Do you go back to your cell?
After umekula breakfast, unendanga work area yako. Mm. So, for example, kama weko place ya kushona manguo.
Okay, okay.
Place ya shamba. Kama uko shule.
Mm.
Kama uko place ya kuunda, uko number plates. Though, nilisikia kusema number plates, bado zinaunda sahi ya ziundi sahi.
Yeah, yeah.
So, unenda work area yako tu. Lazima ufanya job juice, ndio sky idol sana.
Oh, okay, okay. Yeah. Alafu nini, because hii shamba, nani, tulikuwa gana pia na karao, naituwa Huatenge, alikuwa natuambia, Raila alikuwa na shamba kamiti. How does that mix, shamba ya kamiti kwa bi?
So, iko kwa boda ya Kiambu na Nairobi.
Mm.
So, unaweza pata, for example, akisema kama alikuwa na shamba kamiti, unaweza pata maybe amepewa section, alime, so then mazao ni yake.
Yeah.
Yeah.
Kwa kuna nini kuna invents uambiwa hivyo ama ndio yake ni special
like I think hizo zilikuwa kitambo zilikujanga zikaanza ku change so shamba sasa hii for example akiwa na shamba msiyetenda shamba then hiyo revenue itatoka kwa hiyo shamba itakuja kwa gava.
Oh, okay. Okay. So hiyo shamba wafungwa upelekwa every day kulima
kulima times za kulima kuweed upelekwa.
So hiyo wanalima hiyo ndio chakula wanakula pia.
At times but ayeze watosha. Sidhani kama inatosha kuna zaje zinatokanga nje.
Mm.
Unapata maybe kuna time tu hiyo food ayezi. Kuna seasons tu walimi.
So unapatua jembe. So msikaa mimi yule msijaili malaifu yangu yote. Nitapatua jembe niende nilime.
Utajua kulima bro.
Damn.
Si okay. Si uliambiwa utavuna chenye ulichopanda.
Juli try kuvuna kile kupanda.
Yeah, exactly.
Oh, yenyewe ni literally.
Literally, yeah.
Unaonyeshwa kuvuna nini. Okay. Yeah. So to go back to your schedule.
Yeah.
So ukisha have breakfast.
Mm-hmm.
Kuna watu wanaenda job zao. Kuna watu kosa job. Wanarudi kwa cell ama kila mtu waga na something to do.
Kila wanasemanga hivi kwa jela. Hakuna siku kazi ya jela itaisha. Itaisha like kuna job tu lazima utapewa. Lazima itapatikana tu.
Oh, okay. So hiyo ni nini? Alafu lunch ni saa ngapi?
Lunch ni saa 7. Saa 7 hapo hivyo.
Alafu supper ni saa 10.
Supper ni saa 10.
Eh, ziko close hivyo?
Eh, zinakonga hivyo. So juu wana avoid kukua na giza kama my inmates bado wako inje.
Wana expect watu wahepe. Security ya kamiti wagaje? Like what's surrounding committee? Kuna snipers, kuna like nini lafanya raya sikimbie?
So the wall, perimeter wall.
Hiyo
perimeter wall hata wezi vuka.
Imekuwa zile ma chupa zimekatika ama? Ama iye yenye na kwa gani stima?
Hiyo ni mrefu hata wezi pita. Yeah, but alafu hata ukipita, by the time unafika hapo utakuwa umeona na karao. Kuna makarao wanakuanga kwa sentry kwa juu. Amekuwatch tu, huwezi pita hapo kama haja kuona.
Alafu ukionekana ukitry kuhepa, muna kwa gani? License to kill, ama ni shoot to kill, ama ni...
Msaa, uneza shootio, kisha fika kwa hiyo nini? Kwa hiyo perimeter wall, unataka kukimbia, uneza shootio?
Sina nakuuliza, kwa rulebook?
Hakuna kitu utafanyia ukishoot msaa kama anajaribu kuescape.
Unakuwa mfano katika sentence.
Yeah, hiyo kitu na shindo. Oh, okay. So saa 10 say wanaambua warudi.
Mm-hmm.
So wanafaa kukaa hiyo ni saa 10. So for basically 14 hours wako kwa cell.
Yeah.
Alafu 10 hours ndio at least upate kitu ya kufanya.
Yeah, uko kwa nje usiku.
Okay.
Au mchana I mean.
So alafu pia another story lendrende alitupatia ilikuwa story ya watu hii. Alikuwa anasema kuna watu yutokaga approved wanakuja direct to maximum kumaliza sentence yao.
Yeah, so approved school ni very different. So kuna kitu inaitwa YCTC. kama place committee kuna staff inaitwa ICTC approved school, mse unaweza pelekwa hata kama au kuwa na makosa maybe tu ulikuwa ngo unasumbua sumbua ndio unapeleka approved school. So hiyo ICTC inaitwa correctional facility,
youth
correctional facility kitu kama hiyo.
Yeah.
So kama for example uli murder ama uli rape, so for example same judge ulikuwa 12 years, judge amekupea sentence ya 15 years. So you utakaa kwa hiyo correctional facility ya watu hii hadi you get to 18.
Yes.
17, 18, okay, maximum ni 21. Nalingana na vile pia unakaa body yako.
Yes.
So ndio unapelekwa maximum kumaliza kwa kifungo yako. Yeah.
Yo, lakini sasa hii ni tricky sana cause hii ni kama unaambia mtu hii like whatever you did as a child you are responsible for as an adult.
But haimaanishi ukiwa mtoi, ukiwa like 10 years, you have the right to kill.
I know you don't have the right to kill, but pia, I think the human brain imekuwa studied, the human brain stops maturing at 21, yes?
Yeah.
So that's why you have countries kama states, inakuwaga 18 to party, 21 to drink. So unezaingia kwa club at 18, but you're not allowed to drink till you're 21, because apo time unasema like brain yako sasa iko fully developed, yes?
Uh-huh.
So mtoi wa 12 years, amedidishana.
Yeah.
Anaenda jela. So like the longest sentence shiona ya mtu aliingia kama mtoi afu akaendelea
12. Kuna mwenye amefungwa kwa 12. Kuna mwenye kwanza alikuwa na kifungo, alifungwa kama I think 7 years. So aka attempt to escape. Akashikwa, alishikiwa nje kama alishikiwa kwa kurudi akaongezewa miaka 2. Yeah. So unapatanga 15 10 hapo hivyo juu vile unasema hivyo ukiwa mdogo. Like for example mimi, for example if I kill someone right now,
yes,
sentence ndapewa inaweza kuwa longer than kushinda kopea na ule ya mtoi mwenye ako ako below 18.
Na ati hata watu yuko chini ma 7 years old hivyo bado kufungwa, na akifungwa a long sentence sema mtoi yuko 7 years anaweza fungwa 15 years
azi this dani kama kitu kama ina happen. But well, I think ndio anapelekwanga approved school. Unapata maybe mse amepelekwa juu, unapatanga mostly mtoi mwenye ame commit crime akiwa age maybe brain yake iko wangi sawa. Kupata mtoi ameua, amefanya kitu kama hiyo, brain yake iko wangi poa. So unapata ndio I think wanapelekezwa approved school.
Okay.
Kama madhare.
Afu pia kwa sema kuna watu waikutaga jela juu ya rape.
Wengi wako, most of them kwanza. Amepata unapata hata wengine ilikuwa gang rape.
Oh wow. You sasa ni ma teenagers ama?
Unapata hata watu wa 10 years mostly wanatoka nga mageto. Unapata nga sasa ame spoil your age. Unapata msao alikuwa na gang rape. Kuna wengine nilisikia alikuwa maboys wali rape mtoi, maboy karibu 4. Wali rape mtoi dem. So unapata wanawashika hivyo wote. So anakaa hapo hivyo. Wana convictiwa.
So waki convictiwa wanaenda approved kwanza.
Wanaenda hapo
yoko. Yeni watoka yu, wai,
yu, correctional ya center.
Ya youth.
Yeah.
Alafu wakitoka hapo sasa nakuja maximum kumaliza.
Yeah. Kama utafika yu age kama sentence yako ijaisha, unapelekwa place ya wakubwa.
Kususami nakuuliza wale washai kuja kama hivyo, like mseme kuja saki wa adult. Ushai wana kuja kumalizea like rape case.
Kama kuna mse mwenye na mtu hata unaweza pelekwa committee maximum kama hujafika hiyo age
18.
Ukiattempt kufanya ku escape utapelekwa maximum.
So uishi na wasi wa bigi?
Utaishi na
hiyo ni kwa what age?
I think hapo 16 to 20 hapo hivyo na utapelekwa.
Na hiyo si utaolewa? Wasi uolewa jela, si ndio?
Hata ukiwa mkubwa tu hivi.
Najua hata nikiwa mbigi hivi mtu anazolewa.
Like change vows.
Hakuna ku damn, the only thing the only thing in exchange is the tightness of the sphincter.
Unceremonious.
You can now whatever the bride.
Mseo kuna kwa ifi ya mtu ndia kubaye mandazi ya 5 bob.
So hizo story vitu kama hizo story za LG BTQ whatever. Hizo happen nyuweza kuziona ama mnasikia gatu zina
tunapewanga ripoti, unasema nakuja na wape information unajua tu yeah, but at the end of the day usiku huwezi keep kila msee place yake, but tukijuanga stuff kama hiyo tukijua kuna watu hapo wako na relationship tunatoa msee mmoja hapa tunampeleka block nyingine.
Na nini akunaga hiyo like rahisi kuja like oh nadhulumiwa nimeolewa na sikusema yes I didn't say I do but he's doing me. So
but hizo kitambo ndio ulipatanga msee anafusiwa, but squeezy ni ngumu ufusiwa, unapatanga tu msee mwenyewe amejipeana
yeah
and apewa ma benefits kadha.
Mwenyeje.
Sio atakujipea ni kupeana.
but huwezi fosiwa.
Oh, damn. Alafu nini, of course, another thing nani, Ndrede ndia kwa natupatia story ni history za kuwa na walami, like kuna walami wagauka wako huko na makesi katha katha. We interact na walami wote?
Nime interact na karibu wote, marese zote. Sidani kuna rese sija interact na yo. Kuna Indians.
Kuna tu Chinese. Tuko jela ya Kenya.
Iko wako.
Yeah.
Kwanza kuna wengine walishukua juzi Kilimani. Huko walikuwa na masim fraud. Mafraud. Wako. Unapatanga msia alikuja maybe ni wakora. Kama kuna wengine story leo nimesikia ya mapakistani. Enyo walikuwa na konu watu. Unapatanga mostly au ni makonman. Ama wase wa mafraud tu.
Wow, mapakistani kuna konu wase aje?
Like walikuwa na kona mapakistani wenzao wanawambia sijui there kuna business opportunity. Then wanawakona like million mob, mamilioni mob. So unapata mwingine ni madrugs, walishikuwa kwa airport.
Zata kujua, drugs niko sure jo. Alafu nini, cause wase wengi kama juzi kulikuwa na hii debate ya South Africa versus ilikuwa Nigeria. Na according to wase wa Nigeria ndo uzaga drugs. Kenya, wase wengi wa Nigeria wako jela juu ya nini?
Drugs, wase wengi wa Nigeria, na kwanza wako wengi, na inakuanga tu, hakuna, sidani kama nishaipata wa Nigeria mwenyewe, ako kwa prison, kama si drug dealings. Mostly ni drug dealings.
Na wako wengi?
Wengi sana, wako wengi, population yao ni mingi ya kushinda Waganda, Uganda.
Kamiti kuna wase wangapi?
Unaweza pata ni 6,000 na depending pia.
Yeah, 6,000. Alafu Nigerians ni kama ngapi?
Tuseme kamiti main inaweza kuwa na 6,000, kamiti medium 3,000 ama 2,000. Yeah.
Okay, tutabonga juu hizo. Wacha tuanze na hii kamiti main 6,000 prisoners. Like how many nini uki approximate how many Nigerian. Are Nigerians?
Unaweza fika so. Vile tu wanakuanga hapa Kenya.
Alafu Uganda?
Hao wanakuanga kiasi sana. Is kama it? Jela nilikuwa mi kamiti kulikuwa na mganda tu mmoja. TZ rare ni ngumu kupata.
Oh, TZ hawafanyi crimes huko
nje. Sijaipata na Mtanzania ama sijui labda wameinteract na Wakenya mpaka wamekuwa Kenya.
Inaweza kuwa imehappen. Boho. But sasa nini wa Nigeria ni okay,
so moja, you get you ni Afro.
You ni Afro beat. You ni band.
You ni band.
Oh, okay. Oh. Alafu wachinku?
Wachinku wako kadha kadha, batu na kamungu wakitoka. Batu wako, wawezi koso kwa resi yoyote. Kuna nye wapatanga, kama like kuna nye juzi tulisikia huku Kilimani. So, wenye likuwa na mafraud za simu. So,
walikuwa na defraud nani na simu?
Siku get into details, batu walipatikana na maline mob. Walikuwa na, ni kama tu, wase tu wa fraud tu. Napatanga kama kina, kama wale wase kama kina hash papi.
Kuzi history ya kushikuwa na simu wa muona gani upuzi. Neza kwa tu niko na simu mingi.
Yeah. Azi, batu wana kushikanga na reason. Labda yo line ilifanya fraud mahali.
Okay.
Shikuwa in your line of duty.
Alafu pia, I think, nini, Wahindi? Kuzi Wahindi ni kushua
Wahindi wako,
nima businessmen sana.
Wako wengi.
Like, tumekani 6,000 convicts, nikaa ngapi ni Wahindi?
Unaweza sema population tu kama chwani hivi. Compare na ni same tu na nini wa Niger. But unapatanga Wahindi una confuse kuna wa Pakistani
na Indians.
Indians. Oh. So wa Pakistani
wako. Sisi naweka tu wote. Au pamoja.
So difference ni religion tu.
Difference ni religion. In the same
Islam
country.
Islam ni Hindu and other things. Yes.
So mostly crime nini?
Crime unapatanga au ni kuna wa mada. Jua wamekaa Kenya ni kama tu wa Kenya kuna wa mada. Kuna hizi rape cases.
Kuna nini kitambo? Na need kwenda National Archives nitafute hiyo story, but kitambo kulikuwa na rape cases mingi sana hapa Kenya. za so wametoka hiyo area. Especially kwa wale ma foreigners wakikama hapa walikuwa nakuja na hiyo attitude. Yeah. Kusikuwa unajua kuna time kulikuwa nini? Like rape cases za hiyo countries kwa zimefika juu sana.
Mpaka hata kuna mimi na mimi nilicheki.
Tutumie jina na jisi. I think ni nini za tu.
Kuna kuna nini? Kuna mimi nilicheki. Ati ndio usinajisiwe. Ati unavaa mask ya ng'ombe.
Oh, sikia.
Ni mimi.
Hiyo ni kali.
Like that's a preventive.
Uko ukiwa jela ama?
Kwa street. Alafu sasa ni mademo napita alafu amevaa hizo mask. Alafu unapata didi. Tunajisi enthusiast. Tumebow down.
Yeah.
Oh, yeah, nimeget. Nimeget.
Mungu anapita. Wa? Na nini? Na is it case is a family? Kuzwahindi pia na nasikia gau pangiana. I think majuzi kulikuwa na mother flani alikuwa sijui try kudedisha hazi yake.
Eh, kama ni before off camera nilikuwa nakwambia about a certain person kutoka UK. Actually nini place anatoka ni yo staff za ma Indians. Huyo mzee alidedisha babake na mother juu ya property. So akoko tuiko ndani property libaki yeye alikuwa the only child. So property sasa amekuja ndani, property ni yake. Omse yako na mado mbaya sana. So huko hizo properties ziko zake tu huko nje. Business zake zina run but yeye yako ndani.
Ziko wapi hizo property?
Ziko tu Kenya. Ni mse parents wake walikuwa Kenya, partly na wako UK. Na ni ma Indians. So citizenship yao ilikuwa UK but ni ma Indians. Na pia wako na ma businesses hapa Bungoma. So aliwadedisha wote. So ndiye ndiye akabaki ni zake.
Na hiyo siwezi nini mwambia tu na ile key apartment yako ST alafu umevi mtu na familia yako ishi Taimira siko ndani
kondani yeah. Amemaliza kila mtu
simfungwa na haki
eh but I almost kutoka I think I'm back a few years amefungwa alifungwa kitu 15
2015
eh, alifungwa like 15 years ago Yeah, so amebakisha kifungo imebaki kiasi kiasi
damn yes, like, yeah. okay na nini Kenya kesi ska hizo pia ziko za kudedisha maparo
eh mingi sana ziko mob juu ya mashamba eh unapatanga nataki kusema ma tribes but kuna ma tribe tu zile zinakuanga na violence unapata hao ndio wasio wako wengi tribes zenye ziko na history ya violence unapata hao ndio wako wengi sasa alikatakata
shamba
alikatakata babake alikatakata kazini yake
okay but hiyo story ya nini Jamie na walami kesi zao gani kwa sababu tumejua Nigerians tumejua ni mihadarati. Indians mwesema ni kawa Kenya, ni kila kitu.
Hata pia walami kuna za marape case, kuna murder.
Kwa za hao ni kushua ni watoi, sindio? Au pendaga watoi sana. Suriko kuna jisi, sindio? Hizo raha zinakugane uchinga.
But mostly unapatanga...
Batoto.
But unapatanga in Kenya. Funny thing, ukipata msea amekonviktiwa juu ya defilement inapatanga mostly unapatanga jamaa na do juu maparo wengi wanakuambianga tupe do na zingine zinakuanga setup kuna parents tu familia yao setup yao ni ya ini mboka mtoi wetu ndio tunafanya naye mboka unaambia mtoi wako dem enda kwa kijeo boys boys kufika hapo hivyo ni either utoe do ama tuende stenje so unapata kama msea na do msea unaingia ndani. So me I can tell you for a fact like there are so many people who have got wame get away na defilement due to wako na do.
Na nani batoto ba Kongo
wako wengi sana.
Yeah.
Wengi sana. Au crimes zao ni kama tuzo wa Kenya. Mada na kwanza wanakuanga na hasira mbaya. There is someone I know. He's my friend. Mimi ananisikizanga. Sijui hata nishaisema kwa hii podcast hapo. He's my friend. He's from Rwanda. So ya kwanza yu kula wase yuko ndani mbaya sana. So ya ilikuwa robbery with violence, hakona murder. Wako wengi.
Na si ukimu ina spread hapo ndani sana?
Mbaya sana. Kama kitu ingine.
Kuza hapo si monkeypox, kishika itatembea. Kuza jo monkeypox ni ya nini? Monkeypox ni monkey business.
Yeah. Ni anadu the UK.
Okay. Hizo ni nini jo?
Hey, let's spread your behind the scenes.
Wow.
Na nini, the oldest person nisha cheki, kuzi majuzi niliona Germany, Germany li cheki, kuna kama that's chika kwa 93, kalifikishwa kotini jo. Walipata jo sikuza Hitler jo likuwa na keep records jo, walikalipeleka kotini jo. Yeah.
Bro.
Hukuma 1940s jo what? Kalikuwa ka, I think akwa more than nini, kuzi yo time alikuwa teenager yo time. 1940, wacha tuseme 44, tu saizi ni 80 years eh. Yeah, so I think hukuma 99 huko, alifikishwa kotini jo. Alikuwa mpeleka juu kwa kaka wheelchair. The oldest
shayona. Bro, nishaiona. Kuna time tulikuwa training school. So tulikuwa anga naenda ma attachment sisi pia. Tukiwa kwa tunaenda attachment nafanya like 3 days. So bana niliona mama mwingine ako over 81. Alafu ako hapo jela juu ya deni. Hey.
Ayo ni puzi jo.
Imagine. Ayo madha alikuwa na deni sijui ya mtu wakamweka hapo ndani. But sasa unajua sheria ni sheria. Ejali age. Kuna wazae, unapatanga mzae alifungwa life. Huko hata ukipiga 90, tutadedia tu huko. Hakuna
kuesta. Hakuna kuachiliwa ati saizi hawezi commit crime.
But kuna design zile mapardons zinafikanga, wanasema senyo meserve more than 40 years waachiliwe.
Alafu pia yu ni strange. Chuko lingia jela tuseme 1980, hawezi survive world ya saizi. Whole lingia time, like, saizi it's a jungle wana. Lingia thicker road.
But kuna crimes tu zingine ukikomit. Kama there's a certain guy, I'll cut chinja 9 people. Msa hata akifikisha miaka ngapi, he'll never get out of prison.
Yeah, hiyo ilikuwa aje? Wase wa 9
aje? Ali katakata tu wase wa 9. Like umepatikana ulikuwa ngo unakatakata watu na warob. Unaona?
Oh.
So umekuwa tu kitafutwa. Well, katakata wase 9. Kuna wase wengine tu wasave, wase makilas. Kama unaona like for example, kama Filipo Nyanja. Izo makosa zake zote zenye alikonfess zingefungwa. Najua msee alikuwa anasema ameua msee but hakuna evidence. Kama umse mwenye wakware wanasema ni suspect. Unaweza pata umse anaweza fungwa like anaweza fungwa juu ya fraud. Na cheki kitu kama hiyo. So kama sheria ijakupata na makosa hata kama umeconfess utaachiliwa. So ukipata like umepatikana na evidence uliua wase there's no way you'll get out of jail. Atofanyaje?
So according to Onyancha ilikuwa ni stories za jaba.
Zii, alikuwa anasema ukweli. But ni mse alireform. I think at sahi Onyancha alitoka.
Yes, inakwambia utatoka aje after kudedisha wase yote.
Kama hatuna evidence tafanya
aje. There was no
sasa like, inakwambia ilikuwa story za jaba. Maybe alikuwa mechizi.
Za kusubstantiate.
Bro, hiyo yake zai kukua na za kuchizi. Jio alikuwa anapeleka makaramu mpaka place wanapata body.
Afu anasema aje kuna evidence.
Ati? Like sasa wame confess uliwa uwe mse but there's nothing in that human's body and you unaonyesha you are the killer. Uno get? Yeah, wame unaonyesha tu.
Yeah, okay. Yone nini jo? Kuzi mimi kwa najua.
Yeah, but it kaende, makes kaende. Sense. It makes sense because hakuna evidence.
Hakuna evidence.
Si evidence ni ulisema na kuna mwili.
Kwezi. Ineza kuwa maybe ilikuwa na cover mse.
That's maybe a psychiatric case now.
Yeah,
you know. Why do you want to go to prison so much? Yeah.
Inaweza kuwa maybe unakava mse somewhere.
Okay. Na nini interaction yenu na convicts waga gani? Like ukiwa karao pa nyupi gana au story ama inakuwa kaeni huko kaeni huko.
Azi, ina depend na personality ya mse. Like mimi upiga nao ma story mbaya. But ina depend pia kuna mse mwingine nikisikia crime yake bana mimi hata siwezi taka kuongelesha.
Yeah.
Eko like there was a certain guy. Like alikuwa amerape mtoi wake mtoi boy wewe ni mwanaume una rape aje mtoi wako so sidhani kama anaweza taka kupiga na msisi najua
zimi mimi nataka tubongeje wale wase wame commit crimes ya either fraud ama
fraud tunaongea nao hata tunataka watu funde usianga there is a certain bank hapo hivyo kamiti walikuwa anga wanaosha wase like tubob kwa ma account zinaenda kwa account zingine. So unapata mse yako interested kujueza uma staff. Tusemi mimi, but kuna wase yako tu interested. But unapatanga, unasikiza tu story zao. Sikiza uma story. Jota mimi nikiendanga huko nikiekwa ndani. Ndaka nijue different stories. Different stories, yeah.
Okay. Stories interesting. Zilo ushasikia.
Kama hiyo mse design walikuwa. Enye kwena ni bamba design walikuwa na wanaosha wase kwa mabanko. Kwa akaunti yako tu bobi kipotea I'm sure.
Yeah, you never notice. Au notice gani jaibu?
Yeah.
Yeah, mtu notice gani shinde kwa.
Hata kipotea 50 cents au wezi jua.
Wezi jua.
So unapata kuna hizo ma story, kuna hizi za mamada. Kama hiyo yenye nimekuambia huko Pakistani ilikuwa interesting sana. kuna ujama, kuna mseuna uwa na rep wa CMC alikuwa na nini Nguest Ukedi. So yeye alikuwa tu anaenda na rep mse yote hata boy patikana wewe ni light skin una nguvu nguvu ana ku rep.
Okay, at least unasema light skin. Eh, so nafaa kuja kona niona vizuri ni jitumeongeza light extras.
Eh bro, but yeah. Yeah, like, kuna kwanza pia kuna mwingine pia hizo ma rep case mse ana rep kama boy. E, hata watoi, kuna mse unapata kwa amefunga, alirep mtoi mdogo.
Au tutaki kusikia, au ni mapido faelto. Mapido ni, like, mse wote tuwa kuna jisi, whether adult ama huu ni mtu, mi nataka tubongejua real criminals. Ani,
kitu fani naona ni, ani
masaiko hao.
Kitu scenario naona fani ni, unaweza shikuwa na, maybe ni kato rasli. Then uachiliwe, urudi tena huko kama fraudster.
Yeah.
You are reformed.
But
you are reformed to another crime.
Eh, unapata ngo mep.
Eh,
unapata ngo mse alishikwa juu ya wizi, theft. Alafu mse anatoka hapo anaenda na kuwa terrorist.
Oh.
So actually, prison can reform you.
Yeah, but
not to make you better. Unaweza rudi as a fraudster. Unaweza
rudi na nini hiyo? Cuz hata vile umesema hivyo, wasom?
Eh?
Wasom ni wengi?
Wa?
Wa Somalia.
Eh, wako wengi.
Omalalo.
Ewa kwa malalo.
Kama tuseme population ni 6,000 wa Somali?
Tuseme tu vile tuko population yao kama ya Kenya tu. But si ati wote ni wa nini. Hata unazapata jamani ni mjaka tu ama mluya but ni terrorist. But wako. Tuseme tu compare tu vile. For example kama ukienda shule unazapata population yao ni kama kwa class unazapata ni watano hivo.
Azin kwa Somali. Compare tu Nigerians nani wengi?
Ah, walalo ni wengi.
Eh,
ni wengi.
Okay, na crime zao ni gani?
Wizi.
Okay, apart from terrorism.
Kuna wizi. But hata most of them are not terrorist. Most of them ni wizi, rape case, hizo wanakuangana, most of them wanasemi wote, wengine wanakuangana matempo, napata ni mada.
Oh, it's because damn, wizi ni za takujenye walalo wizi.
Eh, wako. Kuna kwanza wengine walikuanga kusnatch simu.
Yeah.
Hiyo nafaa ongeleshwe.
Wako. Bro, wacha nikuambie, usiai buy mdomo tu na design msee anasema mimi nishaiosho na mwalalo akiniambia ati mimi ni Muislamu siwezi kuibia but hiyo inaweza kuwa inakuanga tu lugha ya msee kuku. Kufunga macho sio sio wote but most of them ni wazuri but sio wote.
Yeah, yeah. Ndio najua hiyo mimi nishtua jao kwa sababu I think ule boy alitandika gwa na Rashid.
Yeah.
Allegedly.
Oh yeah, kuna time, hizo time tukidu those programs na robo unakumbuka. Za extremism. Pia haikuwa about terrorism peke. It was about even these gangs za wa junior. Kuna pata 14, 15, 16.
Oh.
Yeah, so isilili kuwa na rende fulani. It's not even about terrorism. Hawa likuwa tuwa na sina, ni wizi tu.
Mi hata mi pia nishaipigwa na mob na isli bana. Niligonga nilikuwa kwa traffic. Sasa msewa nini akani scratch kidogo makosa ilikuwa yake. Mimi kutoka nje kutoka kumwambia rada ni gani? Bro nilibitiwa na wase kama tano.
Kabidi urudishi kwa ndai urudi kwa ndai.
Nilirudi kwa ndai but nil make sure nimemshika. Nilishika tu number plates za gari. Kenan kafanya search ya NTSA. Kaanza tu kumfuata pole pole. Kamshika nikamweka ndani.
Oh, okay. Na nini?
Nasikia kamshika.
Na nini?
Like,
najua kuna makarao jela. What about prison wardens?
Wako.
So kuna prison warden alikuwa anachunga watu alafu akarudisha akamtuka miti baada.
For example, let's say, for example, sai nafanya kazi maybe Mombasa.
Yeah.
Prison ni moja Mombasa hiyo yangu. I'm using this as an example yenye may happen. So mse aliua girlfriend. Girlfriend alimcheza ujamaa kamua.
Oh, ni sana prison warden?
Yeah. So akaekwa the same prison yenye alikuwa na work kufanya huko job before atransferiwe. Jusu ujio kishikwa leo usiku, hautapelekwa ati Naivasha, akaekwa the same prison. Wase alikuwa na chunga, ndio sahi anaingia nao, anakaba nao. Nasemango kiesabiwa, hata kama weni karau, unachichuma.
We, na siyo ni lazima utakuwa haras ama? Haku muharas?
Anakuwa haras.
Na hapa kamiti, kuna mtu ashaini ni kamiti alafu akapitia kamichi still ama nini colleague wenyu
off camera alikwambia kuna jamaa alikuanga na wife akamfungulia akamchukulia malon manini wife akapata manzi akapata chali so wife akaona so jamaa alimdidisha alikaa hapo kamiti ndio akatransfer you I think Naivasha
sasa alikuwa warden
Kwani
after Mwandi wa life yote hamuogopagi mupatia naga story ya anko yangu fulani yule aliendaga jela alikuwa Kodiaga. So vile mimi nilipata naira ya straight from Kodiaga. Like alikuwa maybe a few free days old eh. Tukapata naye kwa rive.
Bado alikuwa nakula lunch at 4. Yes. Mimi dinners at 4.
So umsali niambiaga kitu muko tia sana kijaka. Ngamote rijela rom gingamonegi. He who has taken you to jail is equivalent to he who has killed you. So after experiencing that, bado mnafanya mna risk freedom yenu kurudi kamiti.
Unapatanga nini zingine msee. But unapata, wacha nikwambie maskari wanakuanga na tempa ingine mbaya. Let me tell you, niki out of 10 people makarao, msee akupate na wifi yake. 1% out of 100% 1% ndio anaweza kuacha uishi 1% so inakuanga hivyo so unapatanga mses juu ni obsession au unapata mse maybe alinvest kwa wife sana amemsomesha nini so unapatanga mse tu kwa mind fulani tu hasira most of them makara wako ndani ni robbery na hiyo killing kuwa
robbery
wako wengi
pia. Ni hiyo kupatia na gun zao ama yeye mwenyewe anaenda.
Like unapata for example msee ulipishikwa na bunduki ikifanya robbery. Yeah.
Alafu inapatikana karao ndio alikuwa amekupatia.
Hapana like karao ukishikwa. Hiyo is a different case. Hiyo si robbery. Like for example wewe for example unaenda umepewa bunduki ya job. For example unaenda kwa M-Pesa una na rob. Yeah.
Yenyewe kusiko na jembe. Mina tukulima tuko like iko nene.
Toeni kile mnataka. Kuna wazee ufanye hivyo.
Because actually time ya COVID. Time ya COVID niliona makarawa ki inspect even nini closed businesses. Walikuwa na like this pull up doors. Walikuwa na zingoa. Because zilikuwa mob.
My guy kama mimi Bungoma kuna time nilikuwa Bungoma. Kuna nilikuwa na beshte yangu mamake aliyatakiwa kwa M-Pesa. So kaniambia kush since niko Bungoma na mimi karau bro ebu enda mamangu wako kwa M-Pesa na kuna wasio kuna gana hapo nje. Bro hawa sisi jua mategi wenyewe. Sijui alikuwa na argument gani. Mmoja alikuwa anataka kushoot hiyo mother ya beshte yangu. Akashoot beshte yake by mistake akaanguka. Bro time ya DCI walifika hapo. Unajua alichoa nini kwa kupokea huyo jamaa? Kiza handcuffs. It turns out alikuwa karao.
Wakarao alichapwa risasi.
Yeah.
Aldedi
hapo.
Na mwingine akahepa.
Mwingine akahepa. Walikuwa tuna sijui ilikuwa argument. Huyo jamaa alikuwa mmoja alikuwa na insist usimshoot. Ilikuwa tufanye robbery na tuende. Ilikuwa tukoe confession alishutiana wenyewe.
Oh damn. You need.
Damn. Okay.
Ni tricky sana. So makarao kwa wingi. Tuseme population ya 6000 makarao ni kama ngapi?
Wanaweza fika 6000. Wanaweza fika so. Yeah, wako wengi.
Now mostly umesema tu ni robbery.
Robbery unapata ngam sali huwa mostly but mostly ni hiyo nyo msia ameshoot mtu. Wow. Bunduki.
Yeah. Oh, okay. Cuz I think wendo go tupatia gale story ya kuna karao li shoot wase wengi akiatakiwa kwa hiyo si ni self defense
bro unendanga inakuanga self defense biyaka I think ilikuwa imekuja manslaughter ni vitu mingi tu inatakiwa self defense for example kama staff zenye tulikuwa tunaona tao like ukipata tu mse tu like karao tu mfiti mwenye ako kwa hiyo ukisema OCS maybe nini OCS mfiti mwenye atake kificha mtu mse anenda ndani like inakujanga na kuwa manslaughter kama wewe for example kama mimi nikiwa karao kuna instances zenye naweza shoot mse na kuna designer za kushika naweza ku manage so ina five of tu zote kwa zime apply before shoot mtu so huyo mse alikuwa amelewa alafu wase walikuwa wanataka kumwattack yeye sijui alikuwa anashoot wapi akashoot wase kama 5
So hiyo ndio kanini. Walidedi wote ama ziki?
Kuna nyo walidedi na kuna nyo walipata ma injuries. Mm. But yeah, alafu tena enye likuwa imemwaribia zaidi alikuwa maji.
Mm.
Na ni msemi fiti tu.
Oh. Mm. Na lawyers, wangapi wako hapo ndani?
Wako. Lawyers ni wengi bro. Mm. Sikuta kudanganya. Lawyers ni wengi.
Lawyers, crimes?
Ma con men, napatanga obtainers.
Mm.
Unajua obtainers?
Zi.
Mm-mm. Obtainer ni msemi mwenye, for example, msemi anakuambia na kuzia shamba.
Mm.
Na anakuzia hewa, unampea do. Mm. Na kuosha.
So mostly malawyers, hiyo ndio kazi
wanatandika. Mwenye nimeona ni maobtainers.
Mm.
Kuna pia hizi makosa tu normal, rape.
Mm.
Hiyo robbery, stealing.
Kuna jinsi ya ikosa agita.
Alafu unapata defilement.
Mm. Because reason nafanya na kuuliza jo story ya lawyers ni tukitoka kidogo kwa nini ni alaya alikuwa amepost fulani hapo.
Mm.
And alikuwa anaonyesha bills za ma nini. So alikuwa anasema, Kenyans, nobody is looting the country and more so the counties more than a clique of popular lawyers whose practice does not involve anything more than signing a document. LSK should be ashamed on their behalf. Then akaweka hii list. Kuna ma lawyer, like since 2022, ini August 2022,
sindio? Yeah,
hadi yeah. January 2024, Nairobi County, billion lawyers ni 1.345 billion. So lazima tujiulize, hizi ni kesi gani?
Mimi nimeona
1.345 billion.
Naona hiyo ni kama wanawasha.
That's in 2 years.
Hiyo ni corruption.
Yeah, ni corruption.
Juni ni ime relate na Easter fenye ulikuwa nasema au ma CSS wenye ulikuwa nasema wako na ma law firm.
Mm.
Ati do yao mostly wanatoa kwa law firm. Apart. Yeah. Hiyo ni kama tu, but kama governor inakuanga hivi unapata maybe kama weni nini? Governor ama MP, una overquote kitu.
Mm.
Unajua ki overquote kitu, kama yo seme lawyers.
Yeah.
Hakuna design, msia atasema, no, you are supposed to be paid this money.
Mm.
Yeah, so unapata na overquote tu kitu.
But wasa try kuimanyi, kusada kuna time kulikuwa na clash. Kulikuwa na clash kati ya Sakaja na nani ya naito nani? Donald Kipkorir. Kusada Donald Kipkorir peke yake, alikuwa na bill ya, I think 1 point something billion. Oni mse moja. Mm. So taa say, say was juu 55 million, haa ni watu, haa ni wamesota jo. So kulikuwa na iyo nini, but swali ni, easy case wana do, see, mina feel ni kama it's easier kuzisettle out of court, like 1.345, nezata kujua hizi ni kesi gani, kuz Kenya, unuza pata kuna mse ya MSU, Nairobi County anataka arudishiwe 5K, wanendo anatafuta lawyer analipua million na 55K, ajibu?
Yeah, because maybe it will expose. Unaweza pata hiyo case ya 5K might end up frying bigger fish.
Mm.
So maybe trying to kill the story.
Yeah.
Yeah.
But it's
the lawyer you retain.
Hey, but bado hapo hivyo do inaibove baa sana. Juu uweze sema ati quotation ya huu lawyer ni 10K. Wanaweza overprice unawagawia nia mbele.
Mm. Yeah, because hapa I think the smallest quotation nimecheki kwa ma lawyer ni 3.5 million. You only the smallest, eh?
Mm.
Kuna wengine hapa wanajiita nini? Wanajiita refer to annex 7. Acha nione. Refer to annex 2. Wanajiita Andrew Onguka Ombwayo and co-advocates. Eh?
Mm. Mm. Anguk.
Yes. Wanaanguka
na anaanguka na do yetu.
Take it. Kuna 160 million. Jo.
Damn.
Eh, hiyo ni 160 million. Then kuna wengine refer to annex 8 au ni Kwanga Mboya and co-advocates, you know, whatever. But anyone is to sue for defamation.
But sini nini?
But
sini, if they are owed money,
yes,
they owed like, money, they should
but
be.
But this makes no sense.
160 million.
That the biggest bill ya the Nairobi County ni lawyer fees.
Hmm.
I think kuna fakwa, ukipata kaisi countries ziko developed, eh? Kuna kwa gana yo story ya district attorney. Najibu?
Yeah.
So the district attorney anakuwa gani lawyer wa hiyo district.
Masoko
states mtatuchanua jo story. So kukiwa na kesi yeye ndiye ana argue on behalf of the taxpayers. We need a lawyer on salary. Ndio hivyo. Kusata kama tunalipa huyo lawyer 1 million shillings a month. Ama tatakuwa tunalipa even if you are paying how many? Let's say tunapay 10 lawyers, eh? Na every lawyer ni a million shillings. Hiyo ni 10 million. After 1 year ni 120. After 2 years ni 240. It's less than 1.3. 3-4.
That's a drop in the ocean.
Mm. Yeah, by the way, you know, you know, mm. Mm.
I think they need a counter, you know, Raya Coop.
Umesema ni how many billions?
1.345 in 1.5 years.
1.5 years. Mm. Imagine. Tukisema tungekuwa hata tunapata moja hata kama ni ile ya mnoma aje tunamlipa mita per month.
Yeah. Kuzi inamaanisha Nairobi County ina spend at least a billion shillings every year on lawyer fees. Which lawyer fees? Which cases are these? Because if Nairobi is being sued, mimi as a Nairobi resident,
you know, you
are a Kiambu resident. Mimi as a Nairobi resident, mtu wa kujitegemea. Mtu wa eating. Kulipa ushuru ni kujitegemea. Sisi watu tunajitegemea. Lazima tujue kwa nini ido. This is ridiculous.
This is gone. And where are they not going away?
Kitu na shindwa ni, why don't we know these cases? So any case can you know against Nairobi County?
That's true, you can. I can't think of any.
Because this is public interest. Unajua hivyo?
Maland.
Niyo kwambia, it's public interest. Tunafaa kujua. Na hata kama ni land, this is ridiculous.
But bude unajua kuna vitu zingine, hata tu shout aje, hata wa Kenya tu liaje, azita wa change. You because your stuff, unaona the same thing ime happen hapo? Iko pia kwa ma MP au ma CDF funds zina happening hivyo, but since wote wanakulia hiyo do, si unapatanga unapata MP acha nisimtaje jina msee, unapata maybe payslip yake iko na 5000 but ukiona life anaishi hizo madozi utoka hapo, na hakuna siku yenye utawi sema azitawai change juu wote wana dishing kutoka hizo stuff, na hizo stuff ni vitu hata azitawai change.
Kuna hiyo jo. Alafu tukitoka hapo tuende Namibia kidogo. Namibia is killing 723 wild animals to feed people as it faces the worst drought in a century. So zile animals wanaenda kukill, kuna 300 zebras, 100 blue wildebeest. So zebra ni kaa kukula punda, si ndio? Blue wildebeest yoni ngombe wild, yoni mekubali. 50 impala, of course, nita enjoy impala. Impala ni kaa goat, sindio? Aka goat ka kienyeji, niko shua ni kaa damu mbaya. Alafu kuna 60 buffalo, 30 hippos, alafu 83 elephants.
What the fuck?
Ezo.
Elephant inakulika?
Ukiwana nja? Kukiwana nja, mi nisha samaga hapa tu. Kwa nanja mina angalia natuna nyoka tuko moja wetu wanaenda. Moja wetu wanaingia kwa tumbo ya mwingine.
Kanikumbusha kuna siku na time nili arrestiwa hapo Central Police Station. Bro nilikuwa sija spend a whole day bila kudishi. Na nikuwa najiambia siwezi kula chakula ya nini?
Ya jail.
Bro ilikuwa sija kula, nilikuwa tangu asubuhi hadi jioni sija kula. Time nyo li arrestingi Boniface Mwangi. So nikuwa nimempelekea jacket, so nikaanza kurecord gari. Bro nilipigwa jeki ingine hapa hivi na karao mwingine. Kanizaba mavibare. Na hiyo days kukuwa nimekula anything.
Ila tu coffee.
Ilifika saa 2 ya usiku. Bro nililetewa hiyo nini? Ilikuwa cabbage na githeri. Bro nilifinya hiyo kitu.
Utaki kujua. Muli arrestio at some point na aboni?
Hiyo day aliarrestio. Niliarrestio nikakaa jela ndani kitu 2 hours. But sasa wakakosa makosa ya kunishtaki na
But hiyo si ile siku ya ulipatikana pale mbele ya parliament.
It's a different. Walinilikaa tu 2 hours, 3 hours nikakuja nikatolewa.
So ulitolewa na nani?
Nilitolewa, tulikuwa na 2, alafu niko na malawi wengine wangori wenye wananipea tu representation free. Msa akapiga tu simu hivyo tu ndio alafu nikatoka.
But hii story anja sasa mnaionaje? 723 animals, is this going to help? Because na feel kama Afrika tunachomaga sana. Hatufai kuwa, hakuna vile hatufai kuwa tunasikia ati watu hawa starve Dubai, si ndio? Watu wana starve Afrika. Dubai jo ni desert. Najua waso tunajitetea na do, but zi. Tu mimi inamaanisha tu ni mafala, nini? They are not, what is it called? Do, corruption. Do inapotea kwa corruption. I think there are other ways. Like, sinizo just
exist. I don't think kuna ile.
Boreholes.
Boreholes, yes. Yeah. Kuna izo mani, aquifers. Kuna samanga aquifers. Kuna zile water tables zenye zinakuanga way down kwa surface. Zenye, they use these special, apparatus kuzi detect. There's some scientists alifika hapa Turkana. akasema yeah, hizi ma aquifers ni mob mpaka they can, iko kwa episode moja daring abroad
mm,
before sasa aende abroad officially
mm.
Kuna yenye alidu hapa hivi na some nini some European scientist
mm.
It was a very good nini a very good story
mm.
But akaambia nini akaambia the county the county governor at the time
mm.
Walikuwa wanataka a few millions, sio moja ilikuwa na cost around what was it called, a few millions, not even more than 10
mm.
But ni kitu ingesaidia the county ama the region mm. Sijui how many years na akasema, so the story was being revisited na akasema like there's nothing that has happened since mm. apart from your finding. Okay. Unacheki like water is life. Unacheki.
Yeah.
So cases za Namibia, I'm just saying, kuna maybe the Namib desert, ama sijui kama iko Namibia or anything. Tuseme kama ni cause water is life. If you find water, you can irrigate some shit. I'm just saying. Napata, I don't think kuna ile country, Africa,
yenye.
Yes.
Nini, money is not, money is just misdirected to people's pockets.
True.
Yeah.
Mwangalio yeah. Point nika sema kama hiyo stuffing hiyo nyo nasema inge happen but yeah. Napatanga ma politicians na nataka ku relate story na chenye na happen JKI ama hata hizi housing funds hizi mm. Unaweza pata mse uko na idea fiti enye neza ingia kwa gava but since unajua gava ukipata wamepeana hiyo contract ya JKI mse alikuja kando ya table akamwambia mi nakupea like this millions ama
yeah.
billions
yeah.
ni pay job, so unapoza pata hapo gava hakuna kitu wenye mi na gain personally na wewe una interest na wasee unapata tu msee ana assume tu
hiyo nilichekizo nini images za wasee wa Dani uliona wako airport
wa Dani oh washafika
yeah washafika mm. Yeah. Mm. Wapatele fulani wanaiangalia place so I don't know akile Ruto ana try kuduko
but yoni uweze niambia ukienda u approach like my entrepreneur tu wa Kenya tu vizuri waambie tundieni kitu alafu mtakuwa mnapata ido for this amount of years unafikiria tutakosa ni interest tu za wase mseme maybe alipikanjo hivyo
most of them they look at this project yet it help mwananchi but they think of which this is in my politicians ufikiria hivi like if they help you early enough kwa time yake ati utamsahau ikifika election time.
Mm.
You know, instead of building kumaliza hiyo project yote, you'd rather build one aquifer 2026.
Yeah.
Nasi malizike mpaka ana hold hostage like mnaona miradi bado usiponirudisha hii miradi itaendele.
Mm.
So hiyo ndio nini.
Yeah, cause hii story ya Dani nilichekea mabuda tayari wako hapo. Alafu sasa hizo unajua naponga jua public participation. Alafu sasa tunachiki gava saa hizi, jiwa DM tayari iko kwa gava, they can get away with anything. Because I say, kitu nikatisia ganao ni, they don't love the country. Because if you love the country, you'd look at its interest and be like, you know what, hakuna haja tufanya hivi, jia. Asa jaligi.
Kama yo story ya Namibia, Namibia sikila msiana kwa Johnny Destat, iyo miaka zote, asemo wanaeza kuwa mpaka saa hiyo wajeka plan za kuunini.
Yeah. So saa hizi Namibia itabidiwa sewa dishi. Asa mtadishi wa nyama, kuna soko kutaka kuwa na wanyama wasikuje, so the cycle of poverty inaendelea.
Yeah.
Kwa sababu wanyama pia usaidia.
Usaidia ni tourism. Mm. There are people there are people who get job hapa Kenya studying elephants.
Mm.
Unajua kuna study hata ya hyenas na nini.
Mm.
They are part of the ecosystem.
Mm.
If you remove elephant kwa food chain, there's something, you disrupt something.
Mm.
So but we should get these elephants. We should buy them.
Mm.
You yeah, know, and then trade them with cows.
Yeah.
Yeah, but ni sad sana that Africa bado tunafight vitu kama hunger.
Mm. Like,
hunger inafaa kuwa ni story nyingine hapo. But still hata nini? Tukitoka hapo kuna history ya Mpox, eh? Nimetoka kujoke juu ya Mpox. But kuna huyu mother, ni principal secretary of the State Department of Public Health. Mary Modhoni alisema we are mobilizing resources to fortify our Mpox preparedness and response capabilities. Mm. Our focus is on expanding testing facilities, intensifying public awareness, blah blah blah. So lazima nikuulize, COVID ilipataga committee?
Eh.
So mlikuwa mnafanya nini to make sure it just spread, because tuko tuna shina tu kiambwa it's going to kill everyone in jail. Muli, what precautions were taken?
Yo nini wasekulala apart. like 1 meter rule. Wasema kara wenye walikuanga wanaishi nje wakufanya job for a while, hiyo period yote like 4 months kaambiwa msikuje huku ndani.
Wafungwa walikuwa
na sanitization mask.
Wafungwa walikuwa na mask,
walikuwa na va.
Yeah, see, to get opportunity ko hapa.
Na ilikuanga ni rule lazima uvae mask
na sanitizers.
Yeah, zilikam kutoka kwa gava.
Na sisi raia kazi na nini doa kujipanguza rasa. Ulikuwa na doa kupanguza mikono na sanitizer?
Ati Alex ini free.
Cause jela sinishasikia tissue ya kupanguza rasa wa kidogo, si ndio?
Kitambo ilikuwa. But unapatanga kama una doa ni au kupay free.
Si unakuuliza jela mtu kupanguza rasa aje?
Si una uko na tissue zako.
Wewe mwenyewe ndio unabai.
Ama zingine ni madonation.
Cause kuna ile nasikia kata wasuza sleeve. Unaweza uziwa sleeve.
Ni raha. Ni ngumu upate like ni kitu common. Sio kitu common kwa.
Na kuna place ya kabungu fulani nizenda ni get leaves zangu ni keep it organic.
Fana.
Leafy suburbs.
Enyewe kwa jela huwezi kuona bungu. Cause hiyo ndio opportunity ya siku hapa.
Ya
historia. Yote historia
sana. Bungu na mashabush.
Ziko.
Bush ziko.
Kamiti.
So nizapata 2 leaves.
Oh, ndani ni ngori.
Kwa sisi mimi nauliza tu tule 2 leaves ndio na keep it organic design ya ocha. Aje, that's the right way.
Kwa sisi nini ocha tu na maigoya you guy. Maigoya tu kukashika you guy. Hata hanan kwa English. English. Yeah. But your story nini? You're sanitized and you're still dirty you guy.
So wafungwa.
Clean hands.
Kwa sisi mimi bado nakumbuka. Hizi razi kwa zinatembea na mask.
Zilikuwa zinatembea na mask.
Na si azibrashiki, man. Yoni, stress.
Do they brush?
Ziwa wana brush. Kwa hizi kuna kukwangana hizi ma donation, wasema NGOs na kama zinawapea. But so unapata msi hata unadoa ya kubrush, ya kunua Colgate. Unadoa ya tissue. Inabidi ugawe, diyo. Unabidi upeane si mtu ndi upate deo ya tissue.
Kama ngoja msi ya tage. Hiyo story ya kutaga.
Sikia uche msi kila natoa. Hiyo story ya tisi mtu. Enyea jo usifanye uhalifu.
Bana ni kutriki kwa ndani.
Inafaa kwa tu ni ad. Laina fungua simu mbili. Hutumia simu gani? Hutumia hii. Kwa nini ingine hiko imefunguliwa? Hati.
Matalafu pia zingine unasema usiambia msi asifanye uhalifu. Kuna zingine tu msi anajipata. Una get? So pia hii ni yetu, hii system yetu. Inafaa tuwakaze tu pia kidogo. Like for example before convict mse. Inafaa tu ukue uko sure 100%. Jum. Wasia wengi unapata po. Like seme out of 100. Let's say 30% of them are innocent. Unapata tu mse alijipata tu kwa kitu.
Because hii ya Kenya ata simbaya hivojo. Unajua the worst, like one of the worst countries in the world to be arrested in. Not even convicted.
Yeah.
Ni Japan. Japan uoperate na kitu nitua hostage justice. Sikio. Hostage justice. That means we are going to hold you hostage till you confess. So according to Japanese law, nachiki vile, according to Kenya, inakwaga how many hours lazima upelekwe kotini?
24
hours, eh? Japanese law unaweza kipiwa for up to 21 days.
Ata Uganda.
Yes. So hii 21 days ya Japan, this is where it gets tricky. So Ian ulishikwa juu ya nini? Kujua kukuta. Are you guilty or not? Kusema zizi, I'm not guilty. Tunakuhold for 21 days. 21 days, lazima tupeleke kotini. On the 21st day, tunakurelease. After nakuarrest tena. But this time tumekuarrest jia exposing your member to other members. to the public. Sindio?
Okay.
Alafu, yeah. Kuna nini hivi? Kuna kuwa, after 21 days, tunakurelease, tunakurearrest. Nakuwa like, kuna mtu yalikuwa hapo. So, ule cheki? Yeah. To ni hivo. So ti au fanyaga hivo, paka you end up confessing. Yeah. Alafu, ati now, if you don't confess, you're taken to the court system. Japan inakuwaga very honorable people, sindio? So since wako honorable, this is what happens. If you go through the court system and we find you innocent, what have you said about the Japanese justice system?
It's questionable.
It does not work. So now we have to find you guilty. Acheke. So, cause, niki kufind innocent inamaanisha nimesema huu karao kufanya job yake.
Oh.
Inamaanisha I brought dishonor to him, but not just the karao, to the whole profession. So kuna hiyo
the whole system level.
Like yeah. So everyone is listening to hostage justice. So everyone is held hostage because these other people have to act like this because of the bigger picture, because image in Japan is very important. And the image has to be that Japan works. So that's why hata vile umse alihepa, kuna mse wa Nissan alikomiti crime kwa kahepa, kuna wase umsupport because hangepata justice in Japan. Japan ukisha arrestiwa you are guilty, like conviction rate ya Japan inakuwaga 99.8%.
Yeah, no wonder they say if you find people who walk in this direction, na mta ulikuwa you are just one block away from your crib. Just yeah. Peter to your cage.
Ujo hivyo?
Wote?
Ukienda Japan.
Oh.
Alafu uone uko solo unaenda hivi na kila mtu mwingine anarudi hivi. Japanese law ina dictate ama nini culture ina dictate tunafaa kutana uanze kuenda the same direction.
A country kama hiyo asiyetaka kwenda.
Yeah, so kuna hiyo. Na I think hiyo ndio time tumefika sisi kama Kenya. Raza size jo ukifikiria tu different jo. Eh, mimi saizi ni notice jo morara ni Japanese ni better than the online.
Eh, umem criticize kiasi.
Ulicheki interview ya morara ya Citizen?
Nilicheki and me by the way unaweza kutak to mention wasewa Kenya wana kuattack but inaweza kuwa fuck ndada off camera nimekuambia like wa Kenya hii place tunaenda all leaders watakam wanaweza kuwa dangerous kushinda hata wenye tumekuwa na tusipokuwa careful. Kuna wasetu wengine msana anatumia hii vile tuko kufanya tu mambo yake
cause uliwacho interview one thing lazima wasema juu yangu Ian. Mina kuwaga pro-Ruto ama anti-Ruto. Wacha tuwanze na hapo tu. Like, do I support the Kenya government? Vilo unanijua. Na miaka yote umenijua. Yeah. Usianze hata 2024. Nataka go back to... Ulini, tulimit when?
2008.
Okay. Have I ever been pro-government?
No, actually, umay hold your design like Japan. Lazima you come out with an era.
We, kwani, ulifanya nini ulisi?
Even though nilisema, nilisema huu boy ana do job poa sana, Morara, sindio? Like Morara is doing, he could expose the government. But nikasema, with everything that he's doing, he lied once. The lie that alifanya ni kusema president alimpigia.
Yeah.
Nikasema, for a president to call you, like, I don't know, maybe because mimi nimekuwa interested na politics from day one. So najuaga, like, even the way these things happen, kuna levels ma president pigiana. Kama president Ruto anaweza pigia Raila cuz Raila na control like half the country. Kwa nini Ruto apigiange hata Kalonzo? Acha hiyo design. Like cuz inakuwa ile like what political power do you have? Hiki tu Morara anafanya ni it's very good but very it only good, affects the educated. Sisi as the educated people ndio tunaona kila anafanya. Wasoma mashinani wako busy wana grab fish kubwa anapelekea Ruto. Hawajali.
Bro, unaona nimekuambia kitu off camera. Nikakwambia like tunaweza unakuwa ma leaders wa future wanaweza kuwa wabaya sana kushinda wenye the same thing nilikuwa na feel but singesema publicly. Nilikuwa najua hiyo president atakupigia jana kuambia after 2 days wewe umekuja tu online unasema ati amekuofa job. That's bro. To grow up to.
Oh boy.
To grow up to.
Oh boy, anatafuta job na gava. Masiki. And there's nothing wrong with that but hakupigiwa story. Hey manishi tuna support gava. Hii gava ikwende. Yeah. Unachikio hiyo kitu. The only thing tunasema ni as we fight the government, let's keep it honest.
Honest.
Yeah. Yanto ukinangoja upigiwe na president. Hautapigiwa. Whom say there's different levels to this. Even akina nini like unapata gaa say kuna joke fulani Rapture alimekiki back in the days ilikuwa juu ya Uhuru az ilikuwa juu ya Kibaki akishia White House kumit Obama ati vile ufanyaga wanangoja pale kwa reception anakaanza uko he has 5 minutes ngojeni kidogo hiyo 5 minutes za 4 hours na lazima wakae pale inakuonyesha different levels. So Morara na dukito poa kabisa alipigiwa simu zi bado tuna support kile anafanya. Yes. There's nothing wrong with
but mimi na feel kama hata kama angepigiwa kwani president hizi tu mamsi wake aende au bunge naye hivyo mimi I think hivyo inge make sense.
Yata ni shazuri. Okay but apart from hiyo chukua simu yako toa simu yako kwa mfuko nataka to do experiment. Hii ni kitu moja ile sija tu. Fungua simu. Angalia wasio wamekuwa kipigia. Nataka uscroll kwa simu yako angalia the last person alikupigia ni date gani.
Alinipigia?
Yeah, the last date. Ama o delete locks zako after how long?
Azizi mimi hata inaweza kaa hapo whole time. Aha.
So, nani alipigiwa na president? Ilikuwa ni like 2 weeks ago eh?
Uh-huh.
Tayari asha delete log.
Alisema asha delete?
Yeah, ati lazima.
Omse anatupima. Anyway, anafanya job alafu. Poa, mi hata siku against yeye, but. Yeah,
mi na msupport, like, Morara, mi na kusupport. The only thing nasema ni for this one thing, ulidanganya. The same way.
Alafu.
Mi na support hira, yeah.
But ujia? Mimi kitu nye nasema pia wa Kenya tukue nayo careful. Unaona design, like, Ruto ametufanya? Alikuanga msemo nye tunaona anafanya job poa.
Hiyo saa ni nyinyi. Mimi from day one nimekuwa nikiambia wase ira haya inatudanganya.
Inatudanganya. The same way naambia wase tukue very careful. Ase yonye wa coming leaders yonye nakam. Bro, mimi, let me tell you to be honest with you. Mimi nimekaa na wase, tumeenda ma interview mingi na wase. But the way unaongea kwa camera is not the same way unaongea off camera. That's why unajua mse seem genuine. Kama kuna interview tulisema, I won't mention the person. Tuliana na jama fulani CAS, former CAS wa government ya uhunye. Akaniambia bro, unajua hapa kuna wase wenye siwa genuine vizuri tu, akaniambia naona wase wana wase siwa genuine. So inafaa kuna design tu, si wote na fight gava, but kuna mse tu hapo pia ako na selfish interest zake. Mse mkitoka off camera designer anaongea tu, usi mse mwenye ana ana mini ni anafaa.
Ana believe in the whatever. But yeah, logs zako uko na fonts mbili.
Yeah. Angalia moja logs. Ni May 22nd.
Yeah.
Inakaandika iko na
2024. Yeah. That's 3 months, eh? Okay.
The other one, it's when?
Mse alikupigia.
Yeah, as tunaangalia like okay, delete logs because normally mse
ingine ni July 14, 2022.
Oh ya, yeah. Mwisho.
Oh damn, wewe ni was kunishinda tu. But nini, I think kile inanikatia na hii environment tuko nayo ni wase hawataki to hold it. Uki criticize tu kitu kidogo inakuwa wewe we spend gava. Aje waka na check aje. Cuz gava kuna swala niambia Ian eh? Ati nani ati na nimezusha hivi juu nani Morara kukuja hapa. Itumbi pia kujagi. Itumbi ni mara ngapi jo nimeita Itumbi akuje hisho.
Yeah,
na Itumbi najua watu wanajua Itumbi na kujagi. Cuz mimi hii gava muitandika. The only thing nasema ni tukue truthful. Tusianze kukama kuna ma stories za jaba. Cuz haitasaidia the movement. Unachiki hivyo?
Alafu there are people who the president called ile time alikuwa na before, I think it was before some certain celebration. Aka call beneficiaries wa Hustler Fund. Now those were planned.
Mistakes.
There's no way unaweza pigiwa.
Na president.
Alafu ureceive number, ujui, upeana majina zako tatu. Mimi naitwa Ian Dedan Dion. Nimesimama inja ya mpesa hapa kabete.
Mimi. Umekubali kwenda jela tutry hapa. Tutry kutumia Ruto Bob.
Aya.
No, mie.
Mimi nipatiana.
Ache niambie. Kama mimi msemwenye. Nimefanya kwa gava. Like mi najua president akitaka kuongelesha bro utaletwa place yako. There is no way president atapiga kwa line yenye iko na Safaricom aongea na wewe bro, that's a lie.
Yeah,
uko nayo namba yake hapo.
But the Buddha isikae ni kama tuna because I don't know, I think wasona mejam na gava but hataki kuface reality. Nachiki ndio kitu moja funny na history.
Yeah, maybe msa anataka kuchachisha mbaya lakini sawa tu.
So we according to wewe wangetuma mtu kuja achukue waende na
estate. Stuff zime happens. Kuna wase pia alikuwa na abductiwa mse, like mimi I know someone mse ulichukuli, unachukuliwa unaenda unafesa ule jamaa unapelekwa mse, si ati ama kuna mse anaongea na wewe on behalf but si ati president.
Because yeye ni kumbusha vile nani hotel alikuwa anachomewa kuna mse alitoa za ovyo ati some hotel ati akichapa interview na Ruto. Tukuna sikia echo ya Ruto.
Kwa nini kwa hindi yake?
Atiyo sawa ni kwa state house. But hey, siku wanumiangalia from your point, like it's easier kukuita ukuje state house than kukudungia simu.
Hata si lazima state house. Si lazima ikuwe state house.
Yeah. I think alikuwa nafaa kusema wa limit. ama kitu kama hiyo. I don't know.
Ama there was an approach.
But Morara.
Ama there was an indirect approach.
Tuangalie record ya Morara.
Mimi hata akinipea hiyo namba yake anya anasema nitajua kama ali. Akinipea tu hiyo namba yake kuna designer za jua kama alidungiwa na prezo. There's a way tunajua tu. But ni juu si wa Kenya ni wengi. Kenya sinu.
So Evil ulisikia alidungiwa pia ulijua ni stories za Java.
Eh mpaka hata mpaka nikaanza kukaa hivi nikasema ai bro. Wewe ni unafanya kazi poa but sasa hapo pile singine.
Hapo kibro nje.
Imezidi.
Alafu sasa ulijua mimi mwafa una akili. Niko like buda fikiria jo. This is the most powerful man in Kenya. Si ndio? Iraya haiku inataka handshake na Raila. Raila ana control hiki at any given time before hii time ame ban legacy yake. At any given time, Raila waga na 49% of the country. Najua hivyo? But umse kabla amit Raila ilikuwa ni shida. Wewe juu umetembea na supporters wa Ruto ni wajinga. Na hiza juu ni mawaita hivyo. But hizi ni Raya, hazijali juu ya development. As long as mtu wetu yuko kwa power, wachika vile Kisumu. Raya zimejaa mpaka zinamletea fish.
Bana, imagine.
Hizi ni Raya, zile Ruto anajua as long as amefraisha the tribal kingpins. Fish, yuko sawa. Wasi, sisi tunafurahia kazi ya Morara, sisi ni, ni zile Raya, tuta vote na mind yetu, hatuta vote na emotions. So, Ruto anajua sisi, itakuwa ni shida. Sita quote ni nani, but majuzi tulikuwa na Ian, tuka meet mse fulani, alafu tukaanza kubonga juu ya politics. So, nikamwambia zile za, history ya Gen Z unayonaje? Mse kaniambia like, Buddha, squeeze na deal na politicians. Wacha nikuambia kitu moja, the strength ya Gen Z, the fact haina leader. Msali niambia tu live. Aniambia akina Ruto na Raila wanangoja siku Gen Z leader atatokea hivi. Watajua kila secret yake itatokea. Kau mse 1920 alipatikana akikatia mbochi itatokea like everything, every information juu ya familia yake. Like ataonyeshwa welcome to politics. Itakuwa ni every information yako
no
itatokea.
No stone will be will remain
no, yes, no stone will. Alafu afterwards utambiwa, uko tayari kucheza hii game. Wajile like secrets zako zote zimetokea. Kama unakuwaga na ukimwi buda, HIV test itatokea. Na itakuwa ni ile real mpaka wasezi doubt. That's how much the political machinery iko nayo. So msaka sema, so that's the political game. Sindio? So our say, unafikiria, hizi vitu tunadu hapa chini. Mimi nimekuwa nikiongea gava for long. Yaani majuzi tumedu rapture medu joke fulani hapa mpaka sio akasema like eh utakujiwa. Sisi tuko like we are too small.
We're too small.
Like at some point tutakuja. Raise hazi hakuna. But Morara that's, kazi safi.
Yeah.
Oh, story za Java pia tutaitisha. Tutasema ni story za Java.
No but, maybe apo he went too far maybe. You can get excited. Does it if he gets a job ni sawa but ametuachia very good template.
Yeah, I open
nini yenye tukua tunajua ati you know, kuna launch na kuna project.
Yeah, but kazi anafanya ni kazi.
Kazi anafanya ni poa.
Safi sana. Yeah. Yeah. Big up to Morara.
Natupandisha pressure na gava tunasikia Asikia usha isikia staff inakukasirisha tu man.
Okay. At least mimi nimechizi. Mimi nilikaa chini kafikia ama nimechizi jo. Mimi nafikiria kupata rais.
But mimi niliambiwa kwa political space vitu zingine una feeling, unajiekea tu kwa roho.
So mimi nilikuwa na hiyo nini? Hiyo ni kitu moja siwezi kudanganya as a podcast. Kuna kuoga na a lot of stuff zile mtu fikiria. Sidanganyagi wase. Iko nini ingekuwa much bigger. Ingekuwa wase ingekuwa Gemini atheist. Ndio hivyo.
Yeah.
But the fact nilikaa nikamwambia say hey, mimi historia ya Mungu siamini. Kwa sababu niputa utakuwaje uamini Mungu. Alafu sasa inakamu, nauliza mse. Ian, hino ilikuwa reasoning yangu.
Yeah.
Kama nekuambia gasi ya mini Mungu juwa kuna evidence. Utaniambia aje ni ya mini history ya call. Na, the easiest evidence ever. Ni call log.
Mi ni share and
phone yangu. Unless unaniambia tifone, ati call log ilikuwa lafika disabio kwa follow.
Bro, yo staff inaza julikana. But staki to insist na yo staff juwa anapanya ajo poa.
Yes, anadu juwa poa.
But yo ni
kitu nafatu juu. Stories za Jaba Juice ndio tuache.
Lakini mimi ninge pigiwa na yeye ningekuwa na hiyo colour kwa t-shirt yuko.
Yeah, hata mimi. Hata mimi I think that's the reason why but sijaipigiwa. Mimi nitakachapa screenshot chakacha. afu akinipeleka pia state house ndatetni unajua state house za ujuagi cause ulisikia kuna buda tulikuwa naye anaitwa Watenge Watenge alisema nani alididishiwa state house but state house ya Nakuru
huko
so you after kusikia story kai wezi ingia to state house at I'm safe ni buda I'm going to state house please
but
buda niwaulize hii staff ile staff ya Gen Z unafikiria tungekuwa kwa Moi ngafikiria ma dead bodies ngapi zingekuwa huko
mwafunge kuwa pia Moi alikuwa na dead bodies
Moi Moi kitu kuna happen na Moi ni what was happening like hakukuwa na technology saizi why it's hard to hide a lot of stuff ni technology wacheki alafu so it's really hard ku manipulate vitu na ku hide information kustoko kwa hiyo era ya technology
but yeah. Still pia naweza kwambia unaona time kama ya Moi ni kama tu vile unaona kama Rwanda wako na Uganda kama vile umesema Japan Uganda msee huwezi protest kuna ma protest walishiko mpaka sasa hiyo hajatoka
imani yeah, yeah. Ni hostage justice
so ndio ulikuwa unasema hiyo time
unakaa pale mpaka uko like I'm guilty
I think I'm guilty I am guilty
no you think because
all those enda street ukasema ati unaenda kutetea watu na unafungwa huko 3 months ndio ya kuprotest. Dali nikae home.
But mimi nafikiria saizi kile nimekaa nikafikiria juu yake na chikigi kuzmoch like podcast zingine.
Yeah.
Podcast kama Mike Check kianza au kuandikia gazile the views expressed hapa si zetu, si ndio? Mimi nafikiria tunafaa kuanza gana ni the first thing ile nasema like tafadhali naitwa Mwafrika ma skeptic inamaanisha vitu kila mtu ana believe sometimes I don't believe I need evidence. I might say something that offends you.
Most of the time.
Eh?
I will say something.
Pole in advance. Pole in advance. Alafu tufike level tuniza engageana. Like tuna wagena di depress ma time ni. We are the most educated age ya Kenya. Kuna story nilisikia juu ya Baghdad. Baghdad kitambo. Najua vitu mob zile sufa nyagani za Waarabu eh? Algebra, alchemy, al. Ilikuwa Waarabu ndio walikuwa wanaanzisha hizi stories, sio? So Baghdad ilikuwa a place for the world's best intellectuals. So walikuwa na meet pali, alafu they exchange ideas. So ilikuwa hivi but at some point king fulani akakam ndio akaambia like eh ndio religion is spread itabidi ustop ujinga. And that's how alafu kacheki hizi like vitu mob the number 0 ilitoka from Waarabu. Hizi vitu zote but everything had to stop. Because ilikuwa ina challenge nini hata photography unajua hivyo like the first person to come up na hii concept kama hata hii camera tunatumia ni Waarabu but ilifika go level
after starting the stars because
yeah.
Because of the nini the where they live the sky kunanga ni the sky is nakuanga sana sana you can see the constellations so unapata most of those people even to kujua like when you look up you're wasting you nini the time the light you come from whatever object to the eye one second itakuwa ime so everything you look up itakuisha happen most of them ni those guys
but sasa ikakami kakuwa like hizo asikuuliza maswali italeta shida so you jinga iisha ikaisha and I feel hiyo ndio era imefika Kenya size ile kila mtu ana believe lazima tupongee hivi like if Ruto was to become popular tomorrow all of a sudden kila mtu atakuwa oh iko nini. Alafu, mimi nitasema zi, ukienda kwa comments za iko nini, kutona kuna msali liandikiaga, I think ilikuwa last year. According to you, there is nothing that the president gets right. Nakumbuka? Because me, I'll always ask questions. Ile time, result tokeaga hapa, hata vile waifu wake alisemaga, ame clean maji safi. Yo episode iko pahali, nikiuliza wase hii maji kwa hapi. Ile time, Rachel Ruto alisema ati, ati aliombea maji kakuwa safi. Ilikuwa in the heat of the elections.
Ile time yenye wasi walikuwa napenda kila mse anapenda huyo mse.
Yeah, wasi walikuwa nampenda. Mimi siko nampenda from you day one.
And you know we might ask as well. Where did the tears go?
Yeah. Hey, hizo machozi ziliisha jo.
They dried up. Ni wange take.
Yeah, wange macho ngumu.
But tunajua wasi wenye walipewa mse hiyo power wasi wote wamemgeuka. Wasi wote walimpa hiyo power.
So sasa kitu fani na mimi nasema anarudi. Anapata second term. Unajua kwa nini? Hata pata second term because it's popular. Hata pata second term because also na muunderestimate. Na kumuunderestimate ni una underestimate ujinga ya Wakenya. Ulichekio kitu ile happen Kisumu. Hiyo ni Wakenya like in a nutshell. Wakenya the system imebeat Wakenya so much that they believe that when one of theirs is in power, they are in power. So wale wajaka ulicheki hapo, isn't it raya naturally, hazipendagi, Ruto, wajivu? Wale ni wasi wa mwona, but sasa wamedanganywa, oh, huu mtu sasa wafanya nini, wakaenda, and that's the average voter. So, sisi wale si the average, sisi lio tuna, tuko like, hey, as we go with this movement, let's put in more effort, and let's not underestimate anyone. Huna mbua wezi, umse asha isha, umse he'll be gone home by 8 a.m. an incumbent, an African incumbent.
And unasema, kama sahi wa Kenya kitunya nafatu pewe tu ni civic education, alafu pia tukifika po 2027, tusipokuwa na strong opponent, umse. Tusipokuwa na strong opponent. Ata by the, ata nini, Raila tuseme tu maybe I lose your stuff.
Arudi Kenya. Raila anenda kulose, AUC. I think vile isha hapa, Warabu wana support nani?
Telling you about it.
Alafu Francophone pia. Umsei.
Alafu okay, wacha niseme hivi, hata Rao akirudi. Bro, Rao atarudi na ile power yenye alikuwa nayo before.
Yeah. Wacha niombe. Amekasirisha watu.
Honestly, atarudi na ile power. Huyo msei hapo anaweza rudi. But sasa unaona kama tunge fight tu hivi alafu Rao stay side yetu. Ule mse angeenda asubuhi na mapema.
Yes,
mapema.
Yes,
but yes. Chances zake za kurudi saini ya haiju. Wa Kenya ni, sisi ni mafala. Civic education agenda. Utapata mzee huko hivyo. Mm. Mzee anasema bwana mtu wetu amepewa ile kitu.
Yeah. Mm. Sina nakwambia hiyo. Alafu sasa ukiambia wasee hivyo. Mzee anajam na wewe. Mtu anataka kumwambia like. Budajo kutoa Ruto itakuwa rahisi budajo. Yosi kwa tasi lazima upige kura. Mimi najua nikikwambia ni hard. Uta make sure umepiga kura.
Mm.
Uta make sure ume tell a friend to tell a friend. Kuzio ndio kitu nilikuwa naambia say like occupy a polling station. Kutoa umse lazima tu occupy a polling station. Kutoa umse lazima tu trust our leaders. Mse kama Boniface Mwangi, wewe umedeal na Boni.
Yeah.
Boni anawakia gava ma Boni ni msana wakia raia.
Mwacha nikwambie Boni, Boni is a genuine person bro. Out of personal experience yangu na umse, mimi nimemeet ma politicians wengine, like for example unaweza pata politician ana like what well, let me call this person out, Alinur. Alinur ni mse mwenye atakuja afanya kitu juu
ya PR
kwa kamera anafanya kitu genuinely but off camera akufanya kitu genuinely. Mimi nikwambia Boni kamera off camera is ya genuine.
Kwa Alinur alikutafutaga
like for example I'm just saying as a person and I know and yeah kuna time ashine post and stuff like that una get alafu mse but kwa roho yake na hata nikimseli mcall out Mtumba man I'm not even saying about myself
alikuwa ameambia Mtumba msio nampatia 700k sijui nini
but sasa roho ya mse si mse anajifanya a giving person but he's not a giving person but me personally Boni vile nime meet nini
because tukibonga joy politics and umse na need kumuita
uko na sema opinion yako ya Boni ni
mi Boni waga mtu wangu sana muombe gawa say like Boni is one of the people wale na believe they actually believe in the Kenyan dream. Unajua it's one thing to say you believe in Kenya and it's one thing kuonyesha that you actually believe in Kenya. Unajua na Boni amekuwa in the front line. But yes. Okay. So Buddha, asante. Mafu leo umechangamka tulikula nini jo lunch? Leo umekuja jo iko nene.
Bro your time nilikuanga na tense bana nikasema kitu yote nikisema man. Alafu bado hapo pia still mimi najua mimi nilisha make mind yangu miss rudi kwa hiyo babo bado nilikuanga confused. Jo hata mimi by the 2027 nitakuwa kwa ballot.
So unasema the fear is gone. Oh koko wa ballot.
Nitakuwa kwa ballot 2027.
Unataka ku run for?
MP.
Oh okay. What?
Dagoretti South.
Dagoretti South ni kule fala ule ama
KJ.
Oh, okay. KJ alienda gapi jo?
Afanyangi job so mwezi msikia.
Yeah cause yali alipotea
KJ. KJ unajua alipata. Yeye alikuwa victim wa kuongea you guy. Akasema about
hiyo my photos.
Yeah. At this whatever. So
yeah but yeye pia alinibambaga yani. Atakawa ni kulamba rasa jo at least jo. Come slowly.
Yeye ni kukula you guy.
Ah jo ilikuwa like utakutaji jo anze kusema ati hakuna kitu ile happen. Ya ilikuwa ni Mr. Speaker sir. That was Photoshop. Mr. Speaker sir.
Sasa imagine jamaa angenyamaza tu, siange nyamaza.
But Keja alienda gapi tu? Coming to think of
no, go to.
He disappeared.
I think
after
he's restrategizing. Utamuona tu na few months cause ushaona watu washaanza kupewa ma big fish huku mtaa. Sahi the norm. Karen Nyamo amepata voice. So utaona wale watu walikuwa menyamaza yuge utaona.
Okay, but yeah, imekuwa ni episode
351.
Yeah, 351. Also, how many gas government agent, atheist, and homo sapien. Gas. And Shakur, asante sana. Endelea kufanya kazi yako. Morara, endelea kufanya kazi safi. Iza, kama to make question a few of the things that should never take away from the bigger picture. Mr. Ian ndio the true government agent, amevaa yellow huko nyuma. That's why leo amesema akuti kwa kamera. Nijua amevaa yellow. Mimi red yangu ni ile red ya Jubilee. Jubilee ilitoka kwa serikali. Si ndio hiyo?
Somehow.
So, okay.
Just
yeah, so kama kawaida, like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 351 tukisema ekonene.
Ekonene.
Ekonene.